kata. Tafuta mwingine, penzi foleni mata. Anefata mwingine, we kama ukiachwa. Mwenzangu sinune, ndo kwanza kesha ba. Kunwabia kunjane. Halo kwambia utongo, siku muongo. Wembichi bado unalipaso kitoto. Si unaniona gigi mani bado wa moto. Ukini kutashaji pimpu kama mtoto. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda ontaleka wasta posti posti mapicha. Ha, Snapchat, video, tata si WhatsApp, Insta. Yani mtani komo, mtani jua, tena kusha kabisa. Weka mona jikubali, piga kelele kido. Kamuna nyota kali, piga miruzi kidogo. Kao megonga nisha magali, piga kelele kido. Weka maringwa kuchiti, piga miruzi kidogo.
Hata ukinacha naona poa, mbona shwari, sizani kome nikomoa. Tena najikubali, wananizimikia wapo tayari kunigaramia. Wena kama ukinijiti mina danga, sijaja kulinda dunia. Ukinichanganya na mashemu nachukua. Oh, sinagofagio kilo safi baria. Ushuku nie poa sijaona kumwanda fia. Hakisema kutaki muache aende zake. Mkomeshe mbimbia mjue mwenzake. Wanyeshe wako uchisi wako achika wo. Kudanga mpako zeni sikarianzisha wyo. Unasema miuno ya paka chongo unaisusa yo. Wendo sogodo unaitupa yo. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda ontaleka wasta posti posti mapicha. Ah, Snapchat video status WhatsApp Insta. Ni mwenzenu mtani koma mtani jua. Yani kwisha kabisa. Weka mona jikubali, piga kelele kidogo. Weka mona nyota kali, piga miruzi kidogo. Weka mome gonga nisha magali, piga kelele kidogo. Weka mabingwa kuchiti, piga miruzi kidogo.
Haji, wejo ni joea. Ha, saline sudibega. Uda mchina, ah, tajiri yedi. Wapinda lai, kari yako, ah. Kama vipi, we chutam. Mama inama. We tikisa moja moja, dana dana. We chutam. Mama inama. We tikisa moja moja, dana dana.
Kigimani unanikosha, ah. Ukikata, ah. Na kuna umejitafuta, umejipata. Pereka mkono papase shika pacha, ah. Miondo kwa kibao kata kauna kata kata. Oya usiogope kata. Wakumitaga mila mtizi kicha wangu. Anisalimie sana Young Business. Na kendika bebele. Beri Blanco. Tekniko engineer. Chisi mapicha. Weka iyo boro jo dansa. Madam Lisa Lisa. Oya kudiwe. Master
Scuba Beats.
Yonji B gang for everybody. Everybody.